hande jetti silmaji chapantati Conakry e Bissau odo sa woni wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di hore jolle di France Emmanuel Macron mo jokki yiltaru e li lede meden Afrique tiagal Cameroun e Benin alal barkengen gilla jam hankino mo tawa leddi Guinée-Bissau tondu ko sembinta hono gollidal hakkunde leddi didi de duni français Guinée-Bissau woni ko beedo hore bi didon naburta e yewtude e mudum to leddi Guinée tonna fedde fende si an noddi majirije hande na Conakry e lamor leddi di tabene jam hankino lam Guinée wadi jengal hollude e seppoji di e ko kada to leeda Mauritanie fa hanna fedde Hollande woni darani Hollande woni darani de wolude dem gendije ana jokki fa no hollude jabata sariya wolngol député en Mauritanie bami e puddode yonterde gol sariyawol woni e famdinde dole e fulfulde e soninki e wolofa e dowo demgal arab handen yo alkamisare nogay e jetti lewru jetto bordu nadu lewru jeddo bordu e hitan udnaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di kabaru hono do woni yiltarundu hore jo leedi France Emmanuel Macron wondi e leede meden Afrique tiagal Cameroun e Benin alkamisare handende kanko Emmanuel Macron gilla jam hankintan biyeten o matawa leede Guinée-Bissau ton e gol do gol woni dawol makko arandewol e di leedi do woni kanko hore jo leedi France gol dawol to Guinée-Bissau yo simbinde fa hanna golidel hakkunde leede mabbe didi de jantore Ousmane Mbalo
yilde horejo leydi France ga Guinée-Bissau itawa hesembinde jidigal hejidigal hakkunde laamu Paris e Bissau to bangi julaya ndenka ha juuji yaasi leydi didi de he konandi hemu gila Guinée-Bissau he France badde aadi jokkondiral fi bamtare e hirande ujunere temedde jena e chapande jeddi e jeego ko gal woni gaddanal ko horejo din leydi ari yillaade Guinée-Bissau kono kadi gila Emmanuel Macron hepti laamu dimmal ko Guinée-Bissau woni leydi folo ndimbo yilli tawande he dental leydi Portugese faandare wonne den ko jodo dagol bo e horejo leydi Guinée-Bissau Omar Sissoko Mbalo tiagal bo halfina dental leydi hirnange Afrique he darore ndu lewru en den mabbe jonde be jurni royro peje bawde hebede sabu habade kuliyan kagal kanhe garsirgol dejre he tundu he ko ciwrintingol wonde Macron horejo leydi France jabbinoma lamdo Guinée-Bissau Omar Sissoko Mbalo to cour de Élysée e lewru sappo burdu hirande bennune de be tokindirno gari ko yowiri he hajuji leydi didi de Ousmane Mbalo Bissau RFI
kanko Emmanuel Macron fadde makko yottare jamma hanki natto leydi Guinée-Bissau leydi Benin woni hono ko imori ton alal barkengen e yewtere hakkunde makko kanko e honoraji makko mo Benin e Patrice Talon be jewti e do tobbe kewde ko sembinda goldel hakkunde leede mabbe didi de e bangal bamtare e bangal du hono on denagu no waldirte fa lato ko tabiti leydi Benin to Guinée handen dun alkamisar handen de fedde woni dental pelle civil en leydi du woni dental FNDC ana noddi bibbe leydi ni fofo njalta majo Conakry e la morte leydi ndi e dido majireji ne ko kada e bangal laamu leydi ni fa jam hankina laamu Guinée hedintini hono wiide di majireji ko kada e le majum hono fedde rewbe do woni noddi tan synergie do woni dentane rewbe tan leydi Guinée ben don ana noddi hono jonde do woni pelle politique de fof na do pelle leydi Guinée fofo njoddo kalda pamra e do ngota hono yalla dido majireji bawdi wadude torra ana mbasa wadde ele leydi ndi e kereden do hono Mariama Diallo kanko o motawa e de fedde o may fandu hala Mamadou Adama Diallo
ko may minire ko fino lendi buttira parce que ces manifestations wadi ko leydi ko menero ben songoto ko faybe amé wona e barminade ko faybe amé wona e warede parce tay ko côté sori hara sori ben tigir si barminama warama hara ko biddo debbo may yidi e lamungu wonande premier ministre may yidi no e makko fino may jodoro nokku ngotu me yewta hawrondiri premier manifestation be yewdi ke be yewti dun do ngannu lam donc dun do kadi baro wala do de men yidi parti politique jidi fop maji konata hagi gaagi di be fop men be ni men ko buttu be falana lende kono FNDC o me yad no fi yidu gole mabbe be ni o joga be mabbe alado be arta yamen si be mottondiri men yida men jodo fino me e fop mabbe kamem ko be fala ko no leddi nim buttira fino himbe be yaltirande wotere natirande wotere men fala halande hande jama lagine lagine se butti buttani lendi fop lagine se weli welani jama on fop yo fo mo munyo jodo o manifestation e akita manifestation fo heja kala jogo bibbe mon ko cuudi
kediden do Mariama Diallo jeyado e de fedde woni fedde rewbe noddube yalla hono jamma e hakkile bali do ana hebe e bangal dawro to leader Guinée to Mali tonno hadda accordé hono konun kobe Kalumba diwal Nara e Sokolo diwal Segu kippadama betelaw alal barkengen e limore de lamli di Mali hokki e dental de do piande konun kobe sappo en joyonna mbarama civil en tatandu mbarama e tawtude jihadian kobe chapan en nayon en jattandu mbarama e piande de to leader Somali tondo kengen hono yimbe jene yonna mbarama e gallure marka tiagalde neddo filli bomboje de bi de gallure marka bangi baler leydi hakkane mum e Mogadiscio la morde Somali ana wara e kilometre ji e temedere e ben don jene ene warabe got e horbe diwangal ana tawa fedde jihaden kobe Al-Shabaab holli kanyum enna ngadinde fellande tolid Mauritania fa hanna hono halaji e mette ana heddi hakkunde laamu e fedde Olanna ndefede ndewana golnor laamu daraninde du hono wallude pamtare demde yiru fulfulde soninki e wolof ndefede ana holli tawdaka jabali jabata du hono sariyawol gol dipten bami hono wallude demgal arab e dow de demde keddide de jantore Musa Omar Bari
ko kulal gal laamgo epi tay woni fanare de ko janginirde caldi jangitedi di e demgal arab e der dum fedde olon daraninde lawdingol tipude demde gendije yaadani hen Hashim Diako tawado e der fedde olon no halane en ko woni yidde mabbe
e der odo projet de loi wonno hen jiyande amen ko bele waawa ganda horma yewsede won ko ganda nan e der projet de loi he wona kanyum fofo min cali woni hen ko min jidi woni hen ko senaki min jidi non yewsene feewi feewi kono e der projet de loi o ko min jewti hen ko e min jinno kadi ko wete ganda horma lawdinde dembe gendiji de pulare wolof e soni ka wawa nannede
ngal kulal wotama to suudu sardi yan koruto nyande no gas e joy liru jeede buru so tawi dum latima ko battane bondi jogi ha joni e biol makko
battane gonde en de ko battane ganda horma hen kawni de mettude wonande bisngu Mauritanaade fof no jidorino wonko woni hen wona kene nawra bisngu leydi Mauritania so tenki non e yimbe be ganda gona arabebe
hare mabbe ndi boyi ete koko jokkata
so Allahu jabini kadi min damini so wayde do tan wona e wad ko hare ne ganda min badi ko yi yamen sabu leñu lamen pular wolo soninki ko min Mauritanaade
e siftinde olan ko fedde daraninde lawdi gol tipude demde gendije lamngo subi tan ko arab e der demde hono pular wolof e soninki lamngo holliti ko yo arab hutore sabu leydi Mauritani mantori ko wonde arabebe kono fof e wade non kulal ngal suwa lawdinede holno dum jogori latorade ha yeso ko lawol
to leydi Congo Kinshasa ton hono kanko horejo sena dum woni suudu sena leydi ni Modesta Bahati Lukwebo e tawtude non horebe chrétien na leydi ni fu ngadi noddan fawde e bibbe leydi majutobe gille e puddo nedo yontere sabe yaltan jidi yaltugol munisco ele leed mabbe ndi ben don tinno mbalten hakkilaji mum en ren meccita gillande do yontere fuddi to leedi Congo Kinshasa hertanade bangi funang leedi ndi majireji ngadi tonno bibbe leedi nan ciini kina beedo konun kobe adnardu njalta e leeyi leedi Congo majireji du tiabidi mayde ko futi yinbe noga yonno suudu doni RFI fulfulde RFI mandeng halmatan RFI fof ane suno gilla alkamisare kengen tiagal mayde got e guldibe amin got e guldido amin doni Cheikh Berté alkamisare handen wakati sappo yamde woni sutura mako to bamako la mod Mali kango Cheikh Berté maydo jam hiccankin o warano e dubi chapan tati e didi Lisa Lor Etia jeyndiyan ke choftal balli TV5 kayimana micciti hono seliragal e goldal hakkone mudum e Cheikh Berté keredema e fan hala Frédéric Gara
je garde vraiment en mémoire un garçon
demande ti fi o suka ade wakkilido ade mum yewti de ta e mum fota wono kiki de jade hare himen wondi imen jalatum mido anditi wono fendo coupe du monde fijate itande ujunaje dide sapo e jetati tawi mo gollande TV5 imorde Senegal o inaila lise a indiqué hande la yurma kaminanu no de mayde makko mi manditi e makko kadi suka habbitido e nundude weldigal mojudo e kayida mo wohi mo jalatum e mo fala tum wadu go golle mojude e beydugol famu nyande wo
mieux qu'il pouvait son travail
Lise Laura mu jeyndi yanke choftal balli TV5 ya fandu hala Frédéric Gara du adatan Cheikh Berté yo Allah yurmo yafo harnamal janna yamde jetti silmaji chapan enayi ele suda haliru RFI fulfulde bisimila mwane jokitare kwa hidi ya kabaru yudiko japa adama kanko rama jallo yeftere choftal bali
choftal bali
yeftere choftal bali rama jallo salminama
misalminim abdule
bisimila choftal bali
abdule choftal bali ngal engolanto lede eropoton labi angletere almay de dide dide woni etundi roje e timmo de fido balon kwa podi e fan nureo be hitani hikande duono etundi ro euro femine dunko chagal de almay hawi fransi du dide goo to angletere hankinden fransi wasi koy dol mudum abdule final o ko chapan ditati e gondu lewru ko fetete to wemle hakune angletere almay
tour de france rewbe an joki
non ke ngande ko malen ruiser bi suisse woni adido du guinere de nyalani na yabelde hakunde 3 yade bar sur obo o holli bawde golle mako abdoulay ka fajoni marian voss mo danemark jogi saya ola na biena koltal olal ngat handikasin etongo jokan hakunde bal le duc fato sendie de vosgo do kilometriji temede japandi jidi e joy pichal jego adoulay kibaru jidi fajoni kibaru sebastien halel bi kodi wara o bangini no nyaw cancer e balde paltide joni kulol buri basi dum andini club mako dortmund be bi o pelnde yonno wadede yehilino wodiri wodi ona won e safrede to e lebbi seda haso on heban jokkude golle mudum Abdoulaye Fadjoni edin kibaruji Sadio Mane mo leydi Senegal hebi weltanede to didal mudum Bayern Munich talataare de dum ko tiagande o hebi teddungal mbalji tari na biel desewal fidobe ballon Afrique burdo lolude ngal desewal jonnagandi dire faltinede to raba leydi Maroc hore jo club Bayern Munich holli weltanade Sadio Mane sabu hebude ngal desewal hunde ko teddi hemta dengal kila didabal Abdoulaye dum otinaade mawde
aywa do kartan yeftere choftal balli jara ma rama jallo
goddo men hande
tiagal hono toboji mawdi nyalaade jabbide joni de gadde leede kewde hirna afrika ilama sabi gen bonandaji kewdi ciudi e galleji chami labi dum boni lamdo gangal woni hodum masabi hono dido bonandaji wakati fu wadanga dan pilito to modum rafi dabare na kewal ndiyam dan non kore meden hande na professeur Amadou Kane e kartanido geographie francire ana jabo lamdulli e fandu hala Ibrahim Timbiba
professeur Amadou Fade Kane misal minima to boli mawdi wadi senegal e de balde fejjude do adu woni sababe yo tiadele hewde hebe der ngowuro holko sabi den tiadele si to boli wadi dakar do
ko boni ko gilay labidi haye galleji jandidi gadal allah ina hen gadal yimbe ne hen to baari idoto ko guiné on delu mois de mars avril on dañi tobo so ari ton ndiyam dam yani leedi leedi modadum kono la guiné ndiyam mum darfa ko ndiyam in arta leedi moda in arta leedi moda so ronki modde non heewi leedi wukita so leedi wukiti wana beeli belan kon kawri ya so kawri ngona mayo mayngo en ya senegal lagine en wukita tagal dum alla yarja ndungumu so ari ina benna mali ina nata senegal so nata senegal o ver mois de juillet juin den da do nouvelle nonde juillet août ndiam dom na ngaba ha mayngo yalta leso bu mangugo so nati sede leedi dum hal floram yonum ko demgal ngal be bigam ko bittuda ndiam fof a bittitu so bittiti ma kanyam bittiti hore ma bonnane sabu dole ndiam mona dole na do ada way falde dum naftoroda kutoroda ko dum woni barrage kono auto cikkende en badi baratan may wonta ngabit ala saad ma ye do lawol janan a fernanum lawol ko alla fernanum lawol windi dum taw fernanum lawol hokki dum dole ayi amahedum lawum bitito so bititi mo bonnante taw ala ko bawdan so na wayde
do joni ko tawata ndiyan saaje tun seeda ilam wada boneji mauna ko lendi woni susata ndiyan wala ko darno ndi woni laawi accana ka dan ndiyam wono Dakar do
ko gede fof Dakar ko bangi mami hal Dakar parce que Dakar ko enen tantoni ko emen enen tantoni ko emen goddo ala sona enen
wala hono
mid hal bi andi kay Dakar ko honni tan nokkuji mum di honni yimbe kewani ko Allah wadi ko ko ndiyam mum e leydi mum so leydi heewi leydi wukitu so wukiti so ndiyam heddima wonta beelu ma beelel woni fo ni fuda hen sayi ko wayno rifiskene kambe sayi galleji mabbe dole hen ko goheli parce que ndiyam so ari leydi ndi moda moda mais so burti yaltat so yalti non so wawa yaltude ndem da bakki gonde lesde de pocho sabu bakki sa nangi dum tan a woppi dum ni gal demal gallema a woppi dum baldi yorat won tan ko haire sa wadi ndiyam tan foccoto so focci mo non ko woni dum ko foccho so yeri so wadi etirman non kubeji gonde de kela dum wadi kala galle mo yida mo jada tingi en heewi sa yi saluuji men ciudi men jeta ko peji ay joni sa yi ko heewi chanceji di wadbe hakkille be sayi hat men mad njaltintu ndiyam adi ya machine njaltintu ndiyam kotodam immi wana maji woni der ala ko ndiyam gondam don gila duubi ina wonaton ina heewa ha hankadin heewi fawe mum ko bakke fawe bakke de ko kaaje wonen non yewado yaltiri woni ko mami kala mbadda ndiyam galta
ande non ko hondu woni fere ko tubako beynata solution ko fere honde hana yettede ngam hayfingol ngam ustugol bone dam ilam
e hadam yetta ton mi halam man mi wina mon foti himben hen mi wawidi foti Allah kam addata ngudiyam ko enen woni mo badani respecte en badan respecte gede sati go en gala jawdi mum wana wazi andude ada yiya do ngoldo lawol adani ngoldo lawol sa rewi dum do joni alkati manange kono ngoldo buri battande ma gallema français en Dakar surtout sa yi cartouche boydi ina winda hen zone non naifikandi do automahedo zone non naifikandi do automahedo ko sengor goto njimi rewi yen jabidum hande ndew yeyinde wonti parchacha goto fo arje mi didi hodde do wallam politique nati hen joni njodo den kalden gonga won nokkuji mba hodede de hodetaake tan eden mba wadde hen jardin ngaji eden mba wadde hen rue de promenade eden mba wadde hen nokkuji do bandirabe mba yewtude mba wadde gurdum kono non dentuden hodde honnude hen
professeur Amadou Fade Kane mi jarnima sanne mi yetti
mi weltima Seydi Ba
a weltinama sanne Amadou do woni professeur Amadou Kane kertene de geographie kanko wonno kodo meden handen
RFI Bakel Japan jetate jenay to berediti
RFI Banjul do Japan jetati jenay
RFI Difa do Japan jenay jeegom to berediti
RFI Garwa do temedere nay to berediti
RFI Labe Japan jetate jenay to bereditay Abdoulaye Dikko
Tobbe mawde jewtade kabaruji meden alkamisaare handen nogay e jetti lewru jeddo bordu e hitanudu neej didi e nogay didi gonno hore julidi France Emmanuel Macron o mo jukki yiltaru e leede Afrique tiagal leede Cameroun e leede Benin gella jam hankin Emmanuel Macron ana tawa e leede Guinée Bissau ton du ko simbinta hono golledel hakkunde e leede France e leede Guinée Bissau woni ko buri simbinde e yeftere hakkunde makko honrojo makko mo Guinée Bissau Oumarou Sissoko Mbalo to leede Guinée ton fedde FNDC ana noddi majireji alkamisar hande ne konakri e lamor leede ndi tawene jam hankin ardibe leede ndi hangadi jeyngal e suudu tele leydi ndi holo de wiide di majireji naadu di seppoji ko kada FNDC non holli wiide ana jokki ndu noddandu majuta hande no holla mette modum e ko tawa e lebbi sappo ko be kono ko be arde gine be teddinali hakke e neddanke teddube hedibe RFI fulfulde on jaarama e hedegol modon do kadde tan e kabar yudi handen ndokkodiran sarti so Allah jabi aljumaare jango yamna jeddi silmaji chapantati.